ngishiyangene tuno mathemba logo ge lo yamangalisa logo ge lo yamangalisa mangi mangi boni ntandane eyayihleli ngaphansi komthunzi lo yamangalisa how 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 ungayibuza Hai musica mala hai pendulanga hai pendulanga ya bela pansi asakala izinyembezi izinyembezi no matemba wangishia zengetwa no matemba no matemba Wangishiya Zelangingetwa unomathemba Mamu unomathemba Mamu wangishiya Sikulile Zelangingetwa unomathemba Mamu unomathemba Mamu wangishiya Simnambi Zelangingetwa unomathemba Simnambi Zelangingetwa unomathemba Sekulu unomathemba Kasapane nencwadi ncane
Buya unomathemba
Simnambi unomathemba
Buya unomathemba
Kasapane nencwadi ncane
Buya unomathemba
Simnambi unomathemba Kasapane nencwadi ncane
Buya unomathemba
Amu simnambi Amu unomathemba Kodwa yini saxabana
Buya unomathemba
Amu simnambi
Buya unomathemba
Eku unomathemba
Buya unomathemba
Kasapane nencwadi
Let's take a dance break.